mata. Yeah, listen.
Mwaifeni mumuzumba, umubwebe chano cha penati ni kabumba. Mwaifeni kubukaya wachile zipepa, ukotu kumba wanya wako lani vena.
Batilo shumfwa konfwa, gawaile lo wako seba tumpa. Apana malait na wasenda, atina kabunga walunda. Kale toa voda, nevi kale toa voda. Nevi kale toa voda. Now I don't panic, nevi kale toa voda. Nevi kale toa voda. Now I don't panic, nevi kale toa voda. Toa voda. Hey, life ni palo befe weka. We be kamulika teka. We be kamulika teka. We sala puka shiti shaka penta. Cause bali kula ile job to remember. Nizaku pasa Dave Jones upempa. Kami kuli la maduka mutawi. But you know my tawa tuma kona phone. Ni wafu mfulu wabo wiba konkelela. Gawa vota ni chichapa wakudelela. They all about the money, that's the reason they be taking it. Promise food money, all they do is diving us. All they do is eat, eat till they get fat. So that you believe that they reach all in that. And they'll give speeches of why they wanna get you there. But all they do is get bitch, I bet you still poor. Batilo shumfwa konfwa. Gawaile lo wako seba tumpa. Apana malait na wasenda. Atina kabunga walunda. Kale toa voda. Nevi kale toa voda. Nevi kale toa voda. Now I tumpa nevi kale toa voda. Nevi kale toa voda. Now I tumpa nevi kale toa voda. Na wafipeni ama deza ya wali ama tibwa nifeta kulina ngwifiwa yanga wali ya sana biu ya kula nifetu lipilanga waipusha nishuwa ya boma jene kwingila price ya wunga 150 if I remember correctly ali 50 I thought ni more money tuwa mivotele noti sala na blackout mweletele zesko na mulonga they are like chef da Mr. P makola boma uyunga shimia nishno yu ashimia triple a trick plus boma wala tumpa wakusanga pa musebo kushako fail yonse ito chena chebo. Na pam pam ganga na watu ingilila. No mess super kate wali pila. It is my country to have a better future. I'm the leader with a vision, give us Martin Luther. I'm the beat of what they having cause it's ours too. Live a life full of money cause it's ours too. Batilo shumfwa konfwa. Gawaile lo wako seba tumpa. Apana malait na wasenda. Atina kabunga walunda. Kale toa voda. Nevi kale toa voda. Nevi kale toa voda. Now I tumpa nevi kale toa voda. Nevi kale toa voda. Now I tumpa nevi kale toa voda. Toa voda. Batilo shumfwa konfwa. Gawaile lo wako seba tumpa. Apana malait na wasenda. Atina kabunga walunda. Kale toa voda. Nevi kale toa voda. Nevi kale toa voda. Now I tumpa nevi kale toa voda. Nevi kale toa voda. Now I tumpa nevi kale toa voda.
Kale toa vota wa gai gai. Patwela la watu la vota na kambika. Skaksa. Drugs are fear. Bad nation. Fish. V-Trix. Hey yo Dizzy. Brother man ni kapandu. Kindeza. Skaksa. Yeah. Boss nigga sobi.
Niwe kale toa vota.
Kale toa vota.
Kale toa vota.
Kale toa
vota. Ultimate Vibes Music. Music.
It doesn't get much better than this. Than this. Hey yo T-Rock. Hook them up with them tricksy bits.